Ate mmyuka speaker parliament Thomas Taibwa irange mbaka mu parliament wa Ruhindi North County and District Yemi Toma awezenga president Museveni bwagenda okukukumba obuwanguzi mu kitundu kino n'ebitundu 9 ku buli 10 mu kalulu akajja asinzira mu kungana Museveni lwakubye Ruhindi olwalero. Taibwa atendereza Museveni olw'okusoomoosa ni Toma n'efuuka district ejjudde n'asuubiza okukunga abantu bonna mu kitundu kino saako n'okwetooloola ebbendo bendo erya bushenyi balonde president Museveni mu kalulu akajja era ng'agamba nti bateekateeka okulaba nga Museveni awangula akalulu mu bitundu bino n'ebitundu 9 ku buli 10. Ono asinzidde n'asaba President Museveni akwasizeeko abalimi b'emitooma ng'ayita mu kubawa ebigimusa batere bongere ku makungula ge bajja mu mirimu ebyabwe era n'amusaba ayambe ne ku bantu b'eno okufuna ebyapa ku ttaka lyabwe naddala abo abaasenga mu bitundu bino mu myaka egya 1995. Ono ayongedde n'asaba Museveni alowooze ne ku nsonga y'okuteeka olukomera lw'amasannyalaze okwetooloola ekkomero ly'ebisolo erya Queen Elizabeth National Park eriyita mu bitundu bino akita asaba tuze erudde eyo okuva eri ebisolo by'omu nsiko ebibonoonera ebirime byabwe.